Umepambazuka alfajiri, naitwa kwenda kuswali, mina wazapirika, chai nitakunywa nini saa mbili. Harage jero, chapati jero, energy jero naishushia kwa juu. Fukoni telo, nyumbani kero, vita ya urithi moto wa kifu. Asumani, Asumani, ni mwanangu sana. Kanisimamisha niambie, kuna mchongo wa hela anigaie. Asmani kanipa mzigo nimshikie, ghafla kapaza sauti nikimbie. Asumani, Asumani, kibegi chako chanipeleka Segerea. Asumani, 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 kibegi chako chanipeleka Makamani. Asumani, oh, Asumani, Asumani wewe, Asumani mina enda Segerea. Oh, Asumani, Asumani, familia yangu na neta Erea.
Ah, Faridi Mtumbisi, mfaribia Yusufu Kirungi. Eh, mwambia Asumani kwa niaba, watoto wa Smoke Zone. Mshedede
mwenyewe anajiita chata, mwenyewe anajiita namba chafu, mwenyewe anajiona kapaga, mwenyewe anajiona sela mavi. Weza kiona kula fegi yekataka bolukoni, waunu anakula fegi yekataka bolukoni. Mwenyewe anajiita chura, mwenyewe anajiita mama mina, mwenyewe tundu, eti anajua misamba, eti anataka iPhone na ndani ana chupi moja, eti kanuna kisa iPhone na ndani ana chupi moja. Haya, suguwa nsindaba, suguwa nsindaba baba, suguwa nsindaba, suguwa nsindaba baba, suguwa nsindaba, suguwa nsindaba baba, suguwa nsindaba. Jamani, minataka niseme, kwa uni minataka niseme, wanangu minataka niseme, oh, minataka niseme. Mwenze nubia silewi, nileteeni double kick, mwone ni chura kagoma kasema AIP. Aya mgu pande, mgu sawa, oya mgu pande, mgu sawa, wauni mgu pande. Nobody can stop reggae, nobody can stop reggae, nobody can stop reggae, nobody can stop reggae, nobody, nobody, nobody can stop reggae, nobody, nobody, nobody can stop reggae.